www.domaćimsavremen.com.
Zembuela babu Edo akumwembe wapia shabaraka
like
sikia hii japo maneno simukuki ila yanachoma sana punguzeni japo maneno sibunduki yanaweza uwa jama acheni Chelewa kazini kisa njiani foleni boss maneno nimechelewa kulipa kodi mwenye nyumba ananifokea maneno sawa nilikukopa rafiki na ukanitangaze maneno nimechelewa kulipa mchezo na unishushe jina kijumbe maneno topambana kufanya muziki ila chambuzi utwara kukicha maneno oh oh nashanga binadamu hawapendio kuniona nipo na matajiri nashanga binadamu hawa pesho kuniona sasa nimenawi maneno
etio kafelie
maneno
tuone atafika wapi
maneno
najisumbua bure nipumzishe
maneno
etio kafeli
ashrafu minyama mafili director chalo eyo solo
Shepu yangu ya Uturuki inawahusu nini?
Kari my story, my mother wa Jesse.
Wanachonga sana eti natumia filter inawakera nini?
Nanama boss wapi ankoti?
Nikijenga kanyumba
maneno.
Eti ajenge na nini?
Maneno.
Kachwa na lebo kayumba
maneno.
Ana hata senti hamsini
Mujaku DC.
Nikipendwa nikanenepa wananita jibonge nikikonda wananicheka ili mradi twanipone nimakosea nini sherie
wachambuzi njaa
bali nini ni sherie
po brand kisa tambudo tomagari
nashanga binadamu hawapendio
Aristote
kuniona nipo na matajiri
Kamage the big boss
Nashanga binadamu
Katoro.
Hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Kuniona sasa nimenawiri
Freddy Vunjabei
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapi
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama La mata jua kali Kiche bite Wapi mama koku Salimie sana mwana Miss Katembwe Mzee Nyerere Tuna testie
The Mix Killer